It's my element.
Nikoleze kama moto, unipepe, nasikia joto. Love, bembeleza kama mtoto, unitete kwenye choko choko. Love,
papasa papasa kwenye mwili wangu, nifanya malkia we ni king wangu. Chezesha chezesha wendo kocha wangu.
Denumba biriku
nivuruge, nivuruge, vuruge, vuruge. Nikomeshe katika bed, komeshe, komeshe.
Oh, baby, baby, vuruge, nivuruge, nivuruge, nivuruge. Nipe kitulo inapenda, nikomeshe, nikomeshe.
Waone, 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 wanaona donge waone.
Waone, 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 waone.
Nyong, nyong, sokota, 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 nyonga. Nyong, nyong, sokota, 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 nyonga.
Dozi dozi menipanda, mganga zindisha manyanga. Wakome wachafu wakanda, wapende vyenye wasivo penda. Kizai zai, sugar tea, alika, alika, sugar tea, nanda.
Bonge la dema, zipe nikikuona kicheza na shemu wako. Papasa kila semu, sogope kunshika niguse mimali yako.
Nivuruge, nivuruge, vuruge, vuruge, vuruge. Nikomeshe katika bed, komeshe, komeshe.
Oh, baby, baby, vuruge, nivuruge, nivuruge, nivuruge. Nipe kitulo inapenda, nikomeshe, nikomeshe, nikomeshe.
Waone, 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 wanaona donge waone.